13.3-meter band, and 15580 kilohertz, 19.2-meter band.
halkani walaantaab soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 7-da bisha juun sanadka 2022-ka. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur. qodobadaad idaacaddayda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xarun wax lagu baro islamarkaana ay jiif iyo cunto ka helaan caruurta derbi jiifka ahayd ee ku dhaqnaa magaalada Boosaaso, warbixin ayaanu idinka haynaa.
meeshaan waxaan asaasmay 2009-kii wey ardayda meesha ka aflaxday. hadda waxaa ku jira adiga 10 baa ku jirta, ardayada ku jirta 10 wey 50 wey fican. xifdiga qur-aankana waa ku fiican yihiin, waxay ka noqdeen number 1 oo ayaga hadda fasaladii loo geeyey ayagaa maamula hadda oo horjooga ka ah. marka qur-aan la akrinaya ayaa akriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan haweenka Soomaaliland oo ka dareen celiyey waxyaabaha sababay in dumarkii isku sharaxay golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay ku dhacaan tartankii doorashada. qaramada midoobay oo ka hadashay badqabka cuntada iyo halista ka dhalan karta sunta lagu buufiyo cuntooyinka qaar. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir.
kamala harris ayaa xaddii u ambabaxday safarkeedii ugu horreeyey ee iyadoo ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka, waxaana ay booqan doontaa dalalka guatemala iyo mexico. dadaal lagu doonayo in muhaajiriinta ay halkaasi ku nagaadaan iyo sidoo kale waddamada kale ee honduras iyo el salvador, iyadoo kumanaan muhaajiriin ah ay isku dayayaan inay ka gudbaan xadka koonfureed ee dhinaca mexico. ayaa harris waxa ay raadinaysaa in heshiis laga gaaro ammaanka xuduudda iyo weliba horumar dhaqaale si dadkaasi soo tahriibaya ay dalalkooda u sii joogaan, inkastoo musuqmaasuq uu caqabad ku yahay arrimahaasi. harris oo aan khibrad badan u lahayn arrimaha dibadda ayaa waxaa madaxweyne joe biden uu weydiistay inay xalliso qalalaasaha soo galootiga soo gaaraya maraykanka, kuwaasi oo nolol wanaagsan bidaya maraykanka. waxay isniinta la kulmaysaa madaxweynaha guatemala alejandro giameti iyo madaxweynaha mexico andres manuel lopez obrador oo ay la kulmi doonto talaadada soo socota. ciidamada israa'iil ayaa xaddii xabsiga dhigin 2 dhaqdhaqaaqayaal falastiiniyiin ah, kuwaasi oo soo jiitay dhegeystayaal caalami ah xilli ay dagaal kala hortageen in laga saaro guryahooda ku yaalla xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada qudus ee israa'iil haysato. bilayska israa'iil ayaa xaddii muna al kurd oo 23 jir ah waxay ka xireen gurigeeda, iyadoo markii dambena ay xabsiga dhigeen walaalkeed maxamed oo ay mataale yihiin sida ay qoyskoodu sheegeen. labadan walaalaha ah ayaa markii dambe la sii daayey. bilayska israa'iil ayaa sheegay in muna el kurd lagu eedeeyey inay ka qayb qaadatay rabshado iyo dhacdooyin dhowaan ka dhacay xaafadda sheekh jaraax, sida ay warisay wakaaladda wararka ee f b. walaalaha reer el kurd ayaa ka mid ah qoysas badan oo falastiiniyiin ah, kuwaasi oo wajahaya in laga saaro guryahooda ku yaalla xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada.
maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warkii dunida ka tirgaysanaysaan waa v o a washington.
haweenka somaliland ayaa ka dareen celiyey natiijada doorashadii wakiilada iyo deegaanka iyo haweenka u sharaxnaa golaha wakiilada oo aanay cidi ka soo bixin, taasi oo ay ku tilmaameen nasiib darro weyn. warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
kulankan ay maanta isugu yimaadeen haweenka somaliland ee ku qabtay magaalada hargeysa oo war-saxaafadeedka ay ka soo saareen ayaa nuxurkiisu ahaa in haweenka somaliland ay qayb lixaadle iyo lafdhabarba u yihiin dhammaan horumarka iyo qaybaha kala duwan ee somaliland ka socda. waxaa ugu horeyn halkaasi hadal ka jeedisay khatar cumar axmed oo ku hadlaysay haweenka somaliland, kuna tilmaantay nasiib darro weyn in haweenkiisu sharaxay golaha wakiilada aanu hal inani ka soo bixin, taas oo ay ku tilmaantay niyad jab weyn.
haweenka somaliland dhamaantood yar iyo weyn waxay ka soo shaqeeyeen ambasaadada u soo aaseen Soomaaliland dhismaheeda kala duwan dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed iyo bulsho jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka yihiin haweenka Soomaaliland hadday tahay doorasho hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay dhisinta iyo dib u dhiska waddankaba halbowlaha iyo lafdhabarta haweenku weeyaan Soomaaliland runtii wax laga xumaado waxa laga xumaado inaanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 13 May dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland daafaheeda iyo dacladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado oo aanay ina qurxi ku soo bixin runtii waxa aanu leenahay waxaanu leenahay xisbiyada waxa noo yaro muuqatay inay xagradeen hablaha oo aan idkaran cararin intii ay ragga garab carareeyeen
Xadra Cumar Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay muhiim u tahay in doorka haweenka la aqoonsado gaar ahaana in dib loo eego xeerarka iyo shuruucda oo uu ka mid yahay dastuurka Soomaaliland
haddaanu nahay haweenweynaha Soomaaliland ee kala duwan waxa aanu halka ka soo jeedinaynaa baaq ah in dib loo furo shuruucdii Soomaaliland ee kala duwaneyd hadday tahay constitutionka hadday tahay kootadii la laalay iyo hadday tahay wax kasta oo haweenka soo dhaweynaya waanaynu aragnaa maanta in aynu runtii ku guuldaraysanay inay hablo soo fadhiistaan golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan leeyahay kama yeheelin marnaba saamigii ay xaq u lahaayeen haweenku hadday xukuumadda tahay iyo hadday tahay xisbiyadaba Soomaaliland la wada leeyahay waa hadday dumarku ka dhex muuqdaan unbay tahay Soomaaliland la wada leeyahay
waxaa jirtay in 82 hablood iska soo sharaxeen dhammaan Soomaaliland oo ay 13 golaha wakiilada waxaan ka xumahay inaanay hal xabad hal mid kaliya waxa ay xawaashaysan aanay soo bixin aad iyo aad baan uga xumahay taas
waxa kale oo iyaduna halkaasi ka hadashay Adna Aadan Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda haweenka Soomaaliland ay u lahaayeen iyo quruxda golaha wakiilada oo haweenkii hanka yeeshay lagu soo doortay qaar ka mid ah in ay u noqon lahayd magac iyo milgaba xisbiyada Soomaaliland waxaana ku tilmaantay in dadka la doortay haatan ay yihiin kuwa looga baahan yahay in doorkii haweenka soo bixi waayay ay iyagu ku metelaan golaha gabi ahaanba waxaa golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ku soo baxay 3 hablood ama dumara halka golaha wakiilada Soomaalilandna 28 xubnood ee loo doortay dhammaantood ay yihiin rag Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
iyadoo ay maanta oo Isniina ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada hay'adaha qaramada midoobay ayaa dalbanaya in la qaado tallaabooyin lagu hubinayo in cuntada laga ilaaliyo sunta sababtoo ah in 400,000 oo qof ay sanad kastaba ku dhintaan wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva Maxamed Bashir ayaa noo soo koobaya
warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 690 milyan oo qof ay la dhibaataysnaayeen cunto yari baahsan sanadkii 2019 ka hor inta uusan bilaaban fidista cudurka COVID-19 saameynta rasmiga ah ee cudurkan safmarka ah uu u keenay sugitaanka cuntada ayaan weli caddayn hase yeeshee warbixintan ayaa qiyaasaysa in ilaa 430 milyan oo qof ay wajaheen cunto la'aan sanadkii 2020 sababo la xiriira xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19 Dominic Borgian oo ah agaasimaha hay'adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay in badqabka cuntada ay muhiim u tahay sugitaanka cuntada waxa uu sheegay in sanad kasta ay ilaa 600 milyan oo qof la xanuunsadaan iyadoo 10 qofba hal qof oo u dhiganta 420,000 oo qof ay u dhintaan cunto ay ku jirto bakteriyo virus sun ama kiimiko haddaba waa maxay badqabka cuntada su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamuud cabdi nuur oo soo noqday hormuudkii kulliyadii beeraha ee soomaaliya iyo wasiir ku xigeenkii caafimaadka ee dowladdii militariga
amn alghidaai ama badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa in wadankaas ama communitygaasu ay cunno ku filan soo saaraan ama ay xitaa iibsan karaan marka alamn alghidaai wuxuu yahay in wax soo saarku وميل في عن مرايو
أجسمها هي الدفاع وياش شيء إن عن تذا أن بتغب كلاهين أيد قال الدرف عوجن كوكنت ضلال كسبول كأ يقوى الدخل جود أوه سيقوى سوقياس هنلمية أدون دن سجاشن بليون أو دولار سنة كي سوماليا أو كم إذا ضلال كوجهها يوح صار كبرها أعد كأوه سيق أيه صوب تتحكنتي وحن مركل ويدي وزير كحجين كي هراء برها سوماليا محمود عبد النور
ما هني ودك أقول نير دنيا ما هني سوما قرن مثلاً حق بيرها يعني وحصوصار كأنه وفي عيني هو بوتانشل كأنه والله لو وجيه نلا معي يودوك الروب وكده أو سنة بلارن إنها يبقى نقوين يعني فوت سكيورتي واقعني وقت انتان سيفل ووركو بين الستيج في عمي نقالني ونظر يسوس لا شيء هذا سببتنا وحي اهيد دولك الروب كنا و بيره وكس وكر ليين دولك بيره انا بيره وكس وكر ليين farsamooyinkii soo saarka kor u qaadayna waa in soo gaareen marka hadda waxa dib inoo dhigay waa nabadgelyo la'aan ma aha dhulku inuu potentialkii inuu cunna ku filan soo saaro uusan lahayn
maadaama Soomaaliya ay leedahay dhul beereed baaxad leh maxay khubarada beeruhu rajo ka qabaan in xaaladu ay isbedesho si loo helo cunto ku filan dadka Soomaalida waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyay Maxamuud Cabdi Noor
waxa lagu gaari karaa ku nabad Soomaagaran in nabad la helo waxa kale lagu gaari karaa in infrastructure-kii waraabka mesela oo shabeel iyo jubbada ka jiray iyo wixii lagu kordhin karo in waxa la qabto waxa kale oo jira mesela dhulka waqooyiga oo kale oo roobka iyo eelasha yana wax ku soo saara in iyagana muxuu ahaa diya qabad dhulka biyaha u qabta marka roobku uusan ka bixin oo muxuu ahaa banding iyo waxaa loo sameeyo aratuur u joojiya biyaha muxuu ahaa xaggi farsamadana laga caawino marka farsamadiina in hore loo mariyo oo ay cilmi baaris iyo fidinta bal xoojiyo labada function hadii la xoojiyo wax soo saarkeenu meeshiisii hore ku noqon karaa waana ka badnaan karaa
hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in badqabka cuntada ay tahay mas-uuliyad la wadaago ayna tahay in qof walba uu ka qayb galo hanaan lagu heli karo badqabka cuntada iyo caafimaadka dadka agaasimaha hay-adda FAO Borgion ayaa sheegay in ay ku jiraan kuwaasi dadka ka shaqeeya cunnada warshadaha dowladaha iyo waliba macaamiisha
mahadcelin maxamed bashiir oo noo soo koobay warbixintii wariyaha fiyo weelista shaleen ay noo soo dirtay
ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in uu ku boorin doono madaxda ka soo qaybgalaysa kulanka wadamada G7 ee la filayo inuu Jimcaha ka furmo dalka Britain in caalamka oo dhan la gaarsiiyo tallaalka xanuunka COVID-19 daba yaqaada sanadka 2022-ka dalalka Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Japan ayaa sheegay in tirada tallaalka ay ugu deeqi doonaan mashruuca wadaagga tallaalka caalamka ee COVAX ee maamusha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO laakiin Britain iyo Canada may san cayimin tirada ay bixin doonaan warbixinta amuraha si ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
talaalka ugu badan waxa qaatay dad iyagoo ku nool wadamada hore u maray Britain asabka hore ayay kaga jirtaa dawladaha talaalay dadka ugu badan bulshadooda لكن هرأي إنسان فيها نية دخاتير بدن أشيجين إن سيد كلي يا حنوم كوفيد استقالي تبان الدون كلوغي رنكرا أما بلوغة بابينكرا عيد سهي إن دماندك كنو الدنيدة عيهلان تلال كا كارهان ودمنا سوكوري يكوو الغشيغين سبول كيهين دنيدة هو يسكو فرنو إيد قاديد كاللوكلا السفرانا بدن يهين وي أدكتا هين حنوم كاللحكميو بريطان يدلو سلاع يا مرخاتي كأهتان يا إنتي نوعية دا حنون كاللغاه لي هندية يا براسيل سيدك دك أه لابد واي غسو قد بين بريطان أو إلا إمي كالتا عالي سا لابد نقول اللو بحيي ألفا إيو أو دلتا دكتر عبدالرشيد محمود تكرو دكتر سوماليه دك المقالة اللي استوى كتا الله برتماها دلك بريطان أي ويدية مهمة دا آي ليه دا هاي انتالا لدو عالم كو دن قاران سي لو ترترو حنون كوفيد سغالي التوانو إمي كنقول عصبي أي صوب حيان
أدي أدب مهيب تهاي حنوكا كوفيد 19 هذه الأرفوين أدونك لغا عرب تروه إنو ميالك ستو عالم كان قارو سيدي حنونا دي كهري ومقرمي سيدونك ودنكو فافي سيدي انتان كحاسوسون نفروقا حنوكا دبايش ومقرمي سيدا ودمو يرخصدح أما أفر ودنكو هرسان إلا أي قارين ميالك ستو عالم كبيدة تلالا دوضا أي قارين يوحقبت كوفيد een adduunka kama suulin marka hadii la rabo xanuunkan in la ciribtiro aad iyo aad waxa muhiim u ah in qotan kasta ama meel kasta la gaarsiyo waliba waayada hore hadda waxay uga duwan tahay caalamkii hal xaafad buu noqday oo dadkii diyaaradaha la raacay oo qofkii maanta Afrika jooga iyo Yurub jooga santaa Australia jooga marka xanuunkii si sahlan buu ku faafi karaa tan kale markii xanuunku bilowmay ayaa madaxa hay'adda WHO hadii hay'adda caafimaadka adduunka Tedros wuxuu ku canaantay wadamada Yurub oo ku yiri haddii noodaysan xanuunka kaligeen inaad talaal soo saartaan oo wadamadiina Iraanistan sida xanuunka kuma joojin kartaa waa inta laalka caalamka gaara haddana maanta waxa newska ka akhriyay shirka wadamada todobaad wadano ee magaalada adduunka uu qabsan shir dhacaya jumada soo socota waxyaabaha looga hadlay waxa kamid ah sidii arinta wax looga qaban lahaa oo talaalka si firi ah wadamadan gabadha karin maaragtay lagu gaarsiin lahaa
kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay madaxda wadamada G7 fool ay u kulmaan tan iyo intii uu xanuunka covid 19 caalamka ka dilaacay waxa kale oo noqonaya booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku yimaaday Yurub tan iyo intii loo doortay xafiiska Washington Mareykanka ayaa ugu yaboohay wadamada saboolka ah inuu ku caawin doono 80 milyan oo ah talaalka COVID-19 halka wadamada kale ee G7 tiradu ay intaas ka yar tahay dadka u ololeeya in dalalka faqiirka ah la gaarsiiyo talaalka ayaa aad uga biyadiiday sababta Britain aanay ilaayay imika u sheegin tirada talaalka ay bixin doonto laakiin waxa la filayaa in Ra'iisul Wasaare Boris Johnson kulanka wadamada G7 kaga dhawaaqi doono toddobaadkii ayna soo dhaafnay ay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka dalka Britain ku booriyeen inuu Ra'iisul Wasaaruhu ku dayro dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga oo ku yaboohay ilaa 100 milyan oo dhibcaha talaalka ah xogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa dhawaan sheegay in aanay Britain haysan talaal dheeraad ah oo ay bixiso waxa kale oo laga cabsii qabaa in ay dawladdu sababta ay u sheegay weeydi talaalka ay bixinayso ay tahay iyadoo la tacaaleysa nuqulada xanuunka COVID-19 ee imika soo gaaray Britain oo si aad u faafaya ayna doonayso in ay furto dhammaan xayiraadaha dadka saaran COVID-19 bishan aynu ku jirno Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
magaalada boosaaso waxa ka jira xaru wax lagu baro isla markaana ay cunto iyo chief ka helaan dhalinyaro hore u ahaa derby chief oo la soo ururiyay xarunta waxbarasho si lacag la'aan ah wax loogu baro ayaa ardaydu ku dhigtaan quraanka iyo maadooyinka kale ee aasaasiga ah wariyaha VOA Fadume Yasin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay sanadkii 2009kii ayaa culimo iyo waxgarad isu tagay waxa ay magaalada boosaaso ka yagleeleen macad lagu magacaabo huda lagu xanaaneeyo waxna lagu baro caruurta derbijiifka ah ee isticmaala koolada iyo waxyaabaha maandooriyaha ah maamulaha macadkan maxamed jaamac ayaa VOA uga waramay habkii ay u asaaseen iyo tirada ardayda ka aflaxday muddadii u furnaa macadkan.
Meeshaan waxaan asaasnay masjid Sidaaba asaasay 2009kii 2240 way ardayda meesha ka aflaxday. Hadda waxa ku jira adiga 10 baa ku jirta ardayda ku jirta 10 way 50 way. Marka ardaydaas waxa way bistaway badan bay soo mareen.
Dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada, jiifka iyo cuntada ubadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ka caawiyaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland.
Jiifkooda iyo cunadooda iyo kulli umadaas muslimiinta shirkadahaas ee Goolis, Horseed, Tawfiq, shirkadahaas qaar Allah sii shirkadahaas ayaa si fiican u taageero raashinkooda, cunadooda kulli bixiyay.
Dhinaca waxbarashada ayaa ubadkani waxa ay yihiin kuwa kaalimo sare ka gala iskuulada ay dhigtaan.
Xifdiga qur-aankana waa ku fiican yihiin, waxay ka noqdeen lambar koob oo ayaga hadda fasaladii loo geeyey ayaga maamula hadda oo horjoogka ah. Marka qur-aan la akhrinayna ayaa akhriyo.
Dhalinyaradan lagu xanaanayo macadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ku jiraan qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen.
Qaar Yemeniin ba hadda jooga oo Yemeniin fara badan oo hadda qaar ku tirsanay oo rag badan ah baa ilaa iyo ku tabiye ah baan ka xasuusnay. Waxaan noo yimaada in uu halkan qosol u ah oo Yementa ahaa dhibaato aan qabin, ma cararaan, way isfahmeen oo meeshan in meel nolol ka jirta way arkeen, aan waxba lagu sameynaynin. Kalaamka Ilaahay lagu barayo waxyaalo badan bay ku arkeen.
Dhalinyaradan macadkan lagu dhaqan celiyay ayaa markii ay waxbarashadooda dhammaysteen waxa ay macalimiin ka yihiin gobollada Soomaaliya, qaarkoodna waxaa loo tababaray xirfadda cunakarinta.
Dhowr koox bay noqdeen kuwii qur-aanka aada u bartay, qaar badan baa juhdiga qur-aanka kusoo celiyay oo meesha yimaada wax u dhigo oo caawiya macalimiinta joogta qur-aanka wax la dhigo habeen iyo maalin la joogo. Qaar waxay jiraan Muqdisho si qur-aan ka furteen, gobollada dhex qaar baa joogo, dhinaca Kismaayo qaar baa naga aaday, qaar baa kuwag ah oo isxilqaamay oo raashinka walaalood inta u kariyaan casharkii qaadanayo oo hadda inaga ku arkisa canjaradii iyo raashinka u diyaarinayo. Waana ardaygiisii, waa wadaadan waxbarashadiisii.
Qaar ka mid ah caruurtan ayaa V O E da uga waramay hindisahooda mustaqbalka ay higsanayaan iyo sida ay daryeelka ugu fidiyeen waxgaradka ku hawlan arrintan.
Dhaqaatiir ay ismaamay baalash laagano yar sabab baalash ay shaqayn jiray garaaw ku diray garaaw si uu sii wati gudaha sii gal koola bartay. Koolasha cadayana waa badan, markii koolada saqnadeena ay badato waa isdhalan jiran dhalan sitaas jiska labaad baa malay.
Madaxayga Cabdilaahi Cabdilaa Faarax, anigii walaalkii iyo asxaabta oo dowl joogin dhan cidisa marka wakii oo kola naatan badato waa isdil jirin, waa islayn jirin toori iyo mindi wax kastaasa dhex jiray iyo dhalo. Markii dambe maxaan noo imaan maxaan jaamacay dadka ilaa akhiraasi intaana kimeen walaalkii baa soo kola wata daaqad suustay waa la qabtay. Wakii oo la qabtay ana hooyaday baa intay katay hadeera maxaraantii diita barano oo marta balbalaan ka siri maxaas dhe meja lagu wiclimo kooladaas ka qabsaday wakii iska qabsaday xafidaa ka dhex jir. Markii uu dambe sooyada ay imaatay walaalkii baa imaaday, walaalkii wakii imaaday intaa lii keenay haddana waa ku faraxsanaa.
Horta anaga markasta u duceyna oo macalimiinteena waxaan usoo duceeya raggaas sida adiga naliisa ururi ilaahay inuu ayagana usoo hanuuni qalb u duceeya indhaa macalinkeena markastana waa u duceyna. Haddana waxaan dhihi lahaa ilaahay markasta waxaan jeclaan lahaa inuu kasoo hanuuni ayagana kasoo baxaan.
Tan iyo intii uu furaa macadkan ayaa waxaa muuqata in dhalinyaro kun ka badan ay ka aflixeen, kuwaas oo maamuluhu sheegay inay ka howlgalaan dhammaan gobollada Soomaaliya iyagoo ku shaqaysta xirfado kala gedisan oo loo tababaray. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Ganacsatada yaryar ee Soomaalidu ka mid yihiin ee ganacsiyada ku leh magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa walaac ka muujiya xayiraadda la sii kordhiyay ee COVID lagu xakameynayo. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixin umuraasi ku saabsan ka soo diray magaalada Melbourne.
Waa waddo caan ku ah maqaayadaha Soomaalida ugu badan ee Melbourne ku yaala oo aad u mashquul badnaa, laakiin hadda albaabada ayaa loo laabay, kuraastu waa laysa saaray oo in fadhi lagu cunteeyo xilligan waa mamnuuc, sida uu ii sharxayo maamulaha maqaaxidan Zamzam Kitchen Cabdiraxmaan Xaashi Faarax.
Saad idiin ku aragtaan maqaayadan way camirnaan jirtay, haddana waxa weeye kuraastii waan laablaabnay. Cudurkan awadiis layiraahdo COVID-19, hadda cuntadii waan diyaarinaa, laakiin waxaan ugu talagalnaa in la qaato takeaway bas ah.
gudaha waxaa lagu diyaariyaa cunnooyinka kala duwan ee ay soo dalbadaan macaamiisha maqaaxida, waana waxa kaliya ee la ogol yahay in la qaato.
Magacaygu waa Aamina, waxaan joogaa maqaaxida Samsung Kitchen, waxaana dadka mucaabilka cuntada marka hore waa la fariisin jiray, haddana waxaa laga dhigay in la qaato arrimaha jirta awgeed xanuunkan koronaha ah.
Runtii saamaan weyn buu nagu yeelay cudurkan, maadaama awal la fariisan jiray la cuni jiray maqaad camran ayay ahayd, haddana waxay tahay meel mataqaana amuud in laga guuray, maadaama cudurkan iyo dowladda iyo xayiraadan soo rogay inaan la fariisan karin meeshan. Taas way saameynta weyn nagu yeelatay in meeshan mataqaana aan dadka aan siino tag weyga.
Ganacsada yaryar oo isaga oo kale ah waxa ay dowladdu u yabahday qarashaad ay ku kabayaan ganacsigooda xilligan adag.
Haa, way jirtaa dowladdan inay caawinayso dadka small business anaga oo kale ah ay ballanqaado suubisay, waxna soo gaaray ma helno, laakiin way jirtaa dowladda inay tiri dadka small business ama loo yaqaan dadka ganacsatada yaryar inay garab istaageyso kaalmeynaysana.
Maqaahidahan waxa ay u dhow yihiin saraha dhaadheer ee Soomaalidu ay ku badan yihiin magaalada Melbourne.
Soomaali waa aad u dhow eridan, sida dabaqii ayaan dhexdaasa markii roadboard core la xiray ilaa 9 dabaq baa u dhow, xataa aan qayb ka ahayn naftigeena berigay xirnaayeen inaan cunto meesha lagu qaadi jiray oo aad aan u garab istaagnay, maadaama ay yihiin dad dhibaataysan ee haddana yihiin dad Soomaali ah.
Cabdiraxmaan waxa uu walaac ka muujiyey haddii dowladdu ay kordhiso toddobaadka soo aadan xayiraadda in ganacsigoodu ay ugu sii dari doonto.
Wallaahi waxay u badnaan doontaa haddii lagu daro waqti kale lagu sii daro in businesskan uu sii maartay xumaado ama kasii darabo, waayo anagu dadkaas nagu soo galaya unbaan mataqaanaa customerkeena noo imaanaya muhiim ah, haddii customer noo imaan waayaan xaalad waa dareemaysaa.
Afxirashadu magaalada Melbourne waa qasab inta lagu jiro xayiraadan adag ee dowladdu ay ku soo rogtay magaalada Melbourne. Inkastoo deegaamada ku teedsan gobolkan Victoria hadda loo ogolaaday in noloshooda si caadi ay noqoto, laakiin maqaayadan aan joogo oo kale ayaan hadda la fadhiisan karin si loogu cunteeyo amba shaah loogu cabo. Waxaa keliya la ogol yahay cuntada iyo cabitaankuba inay yihiin qaadasho.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Cabdi subaxnimo dhegeystayaal, oo idinla socodsiinayeen Saare Ciid la Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan, waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Amina, ahadigana hafudu zayne, ahadigana hafudu. This is VOA News via remote. I'm Tommy McBee. U.S. Vice President Kamala Harris, on her first foreign trip as a vice president, is looking to deepen diplomatic ties with Guatemala and Mexico, two Latin American nations key to the Biden administration's effort to stem the spike in migration at the U.S. border. Harris, who departed Washington Sunday after delay caused by a technical issue on Air Force Two, is seeking to secure commitments for greater cooperation on border security and economic investment. But corruption in the region, a far more intractable challenge, will complicate her efforts. British Prime Minister Boris Johnson will use the Group of Seven Wealthy Democracies Summit this week to urge world leaders to commit to vaccinating the global population by the end of 2022. Johnson's expected to stress the importance of a global vaccination drive when he meets with fellow world leaders on Friday in Cornwall, southwestern England, for the first face-to-face G7 summit since the pandemic hit. 3 days of talks will focus on the global recovery from the pandemic. Britain's government pledged in February to give most of the country's surplus vaccine supply to COVAX, the United Nations-backed program aiming to supply poorer countries with jabs, but the UK has not yet put a figure on how many doses it will donate. Pope Francis expressed pain over the discovery in Canada of the remains of 215 residential school students and urged church and political authorities to work together to shed light on the shocking development, but he did not offer the apology sought by the Canadian Prime Minister. Francis on Sunday called on political and church authorities to shed light on what happened and to foster the healing. 2 days early, Prime Minister Justin Trudeau voiced deep disappointment that the Vatican hadn't offered an apology. This is VOA News. Israel's far-right politician, Naftali Bennett, who is set to replace Benjamin Netanyahu as prime minister, called him on Sunday evening to let go after Netanyahu said the newly formed Israeli coalition was a result of the greatest election fraud in the history of democracy. Bennett called on Israel's longest-serving leader not to leave scorched earth behind and except that people are allowing to establish a government even if you don't hit. And Netanyahu made a sweeping accusation at a time when Israel's domestic security chief was warned publicly about the prospect of political violence and focused his allegations on a broken campaign promise from Bennett, who had pledged not to partner with left-wing centrists and Arab parties. On Wednesday, Bennett announced with opposition leader Yair Lapid that they had formed a governing coalition with factions from across the political spectrum in the wake of an inconclusive March 23rd election, which is Israel's fourth in 2 years. Mexicans went to polls Sunday to elect the entire lower house of Congress, almost half the country's governors and most mayors, in a vote that will determine whether President Andrés Manuel López Obrador's party gets the legislative majority it needs to continue his fourth transformation of Mexico. López Obrador's critics have depicted the elections as a chance to stop the still popular president from concentrating more power and weakening checks and balances. The president says the opposition is dominated by conservatives who oppose his campaign against corruption and wasteful spending. A well-known Russian opposition politician who was held in police custody for 2 days last week in a criminal investigation says he has left the country for Ukraine. Dmitry Gudkov said in a Facebook post that sources in Kremlin circles had told him that if he didn't leave the country, the fake criminal case will continue until his arrest. Gudkov says that he believes the investigation is aimed at preventing him from running for the national parliament this year. He was a parliament member in 2011 through 2016. He was detained in connection with an investigation into money allegedly owed to the city for rental of office space. He was released without charges Thursday. His detention came as authorities continue to crack down on dissent ahead of September's parliamentary elections. And the second baby for Prince Harry and Meghan is officially here, a healthy girl. Spokesperson said Sunday that the couple welcomed their child, Lily Diana Mountbatten Windsor, at 11:40 a.m. Friday at a California hospital. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, June 7th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. In Uganda, the government has reinstated a partial lockdown, including suspension of schools, a ban on public gatherings, including places of worship and public transport.
All schools and institutions of higher learning closed for 42 days.
That is Ugandan President Yoweri Museveni. And for more than 6 months, fighting has engulfed Ethiopia's Tigray region. Our correspondent is traveling through the region and gives us an update on the situation. The U.S. and the European Union are calling on the government of Nigeria to reverse its decision to indefinitely ban Twitter after the social media giant deleted a tweet from the president's account for violating its rules. But what is really behind this ban?
Social media proved very, very influential during the instance movement in the latter part of 2020, and the government did pay extra attention to the power of social media and what people are able to do with it.
That is Nigerian writer and social commentator Japheth J.J. Omojua. The World Health Organization says foodborne pathogens are responsible for at least 137,000 deaths and 91 million acute illnesses in Africa every year. Those stories plus sports are coming up right here on Daybreak Africa. For our top story, let's start off in Uganda, where the government has reinstated a partial lockdown, including suspension of schools, a ban on public gatherings, including places of worship and public transport. Uganda's President Yoweri Museveni says that the new lockdown is aimed at preventing further spread of the new wave of COVID-19 variants that he says are even more deadlier. Reporter Mugume Davis Rwakarinji has more from Kampala, Uganda.
In a televised address to the nation Sunday evening, President Yoweri Museveni announced the new measures and said it was important to act as the number of people testing positive to COVID-19 will rise, especially in the capital Kampala and the neighboring Wakisa district. President Museveni said the country now has the mutated versions of coronavirus first identified in South Africa, Nigeria, India and the UK, which he said are deadlier to the young population.
The government has revised the control measures to address the current situation as follows. All schools and institutions of higher learning to close for 42 days, effective 8 a.m., 7th of June, 2021. We debated this issue very seriously, because there was a debate that, if they go home, these children are not going to infect their people. Yes, there's that risk, but the risk of staying together, the risk of staying together is bigger than the risk of dispersal.
The president also suspended public gatherings, including places of worship.
Communal prayers in mosques, churches, or stadia, and other open-air venues are suspended for 42 days. Online prayers are encouraged. Public and cultural gatherings or conferences, except for the sitting of the cabinet, the legislature and judiciary, are hereby suspended for 42 days.
Social gatherings like weddings or burials will be restricted to not more than 20 people. The president also suspended inter-district movements and operation of open markets. The new measures are in addition to the existing ones, including curfew, which starts at 9 p.m. and ends at 5 a.m., plus places of entertainment like cinemas and bars that were closed when the first lockdown was announced in March 2020. Sports activities, however, are allowed to continue without spectators, but players are subjected to take regular COVID-19 tests. Harold Kaija, the Deputy Secretary General of Opposition Party Forum for Democratic Change, or FDC, criticized the new lockdown. He said the government should rather concentrate on improving infrastructure, such as building and equipping hospitals to manage the rising cases.
It tells you of the collapse of infrastructure and systems in this country that has led to this. Otherwise, if we had actually prepared well, had schools, be able to reduce the cost of water, cost of electricity, cost of internet, because now you are sending kids to go back home and study. But the internet is high. They can study on Zoom, watching TV. They promised us radios, TVs of the villages. That money was eaten. So in a nutshell, if you look so well, it is actually the poor who are being affected.
At least 51,000 people have tested positive for COVID-19 in Uganda. The president also talked about security issues following the attempted assassination of a senior government official, General Katumba Wamala, last week, in which his daughter and driver were killed. He said the government will provide a detailed report on previous cases of gun murders inflicted on senior government officials. For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
For more than 6 months, fighting has engulfed Ethiopia's Tigray region. VOA Middle East correspondent and Istanbul bureau chief Heather Murdock is traveling through the region and tells international editor Steve Miller that the people in the thick of the fighting are so angry that they can barely...
A lot of the anger is directed at the Ethiopian government forces and specifically the Eritrean forces. But one of the points of contention with the Ethiopian government forces, or at least the Ethiopian government, is that it allows Eritrean forces to be in their country. They see the Eritrean forces as threatening, and there's lots of stories of abuses. And while the stories about the Ethiopian government forces, there's also terrible stories about them, and as well as every other group involved in this battle. But on the ground, what we hear every day is anger directed towards the Eritrean forces, and blaming the Ethiopian forces for allowing them to be there.
What's the humanitarian situation in the places that you're visiting? The United Nations estimated that some 90% of the people in Tigray are in dire need of food. When we were speaking earlier and you were in the capital city of Mekele, you know, you visited internally displaced persons camp, and people there hadn't eaten until 2 o'clock in the afternoon. What's it like out in the more remote areas?
There's food insecurity everywhere, and there's hunger everywhere. In the more remote areas, people say that they do need food aid, and there's simply none available. The worst two areas that the United Nations is concerned about famine coming are largely cut off for reporters and humanitarian workers that can't get aid to them if they have it available. Another humanitarian crisis that's going on is in health, and it's quite dramatic, where healthcare centers, small clinics across the region, have been closed, and many have been looted. In fact, and most have been looted, if I can say, and they don't have any medicine, and they don't have any equipment. And so I was in the hospital the other day, and we were meeting children without limbs, and with gunshot wounds, and hit by shrapnel and terrible direct injuries from war, and many of them had spent weeks between the time they got injured to the time they got treated because their parents were taking them from town to town trying to find help, but all the clinics had no supplies and no medicine. So like a baby whose leg was slashed with a knife and had a gunshot wound, she's 4 years old, a gunshot wound in her hand, it took her father weeks to bring her to the actual hospital, and they thought she was dead by the time she got there because the only thing anyone had done in that time was just wash her with water. And these children that I'm talking about are the survivors.
That was VOA's Middle East correspondent and Istanbul bureau chief Heather Murdock. She was speaking to VOA's Steve Miller. In Nigeria, outcry continues over the decision by the government to suspend Twitter, the popular social media platform used by millions of people in Africa's most populous nation. The Buhari administration has ordered prosecutors to arrest and prosecute users of the Twitter app after a ban took effect. The U.S. and the European Union are joining a chorus of voices calling for the reversal of this highly controversial ban, which came a day after the social media giant deleted a tweet from President Buhari's account for violating its rules. The platform, which is used by at least 39 million Nigerians,
has often played an important role in driving public sentiments and conversations in the country. Japheth J.J. Omojua, a Nigerian writer and social commentator with over a million followers on Twitter, joins me from Abuja to talk about the reaction by Nigerians and the impact it will have around the country.
I think it's been coming. After 6-7 years ago, we've been battling different forms of attempts at gagging social media. Some of those laws were actually outrightly anti-social media laws. Some of them were hidden inside other laws that did not outrightly mention the word social media, like frivolous bills and other petitions, for instance. And after that, I think it came to a head in 2020 when social media proved very, very influential during the NSAS movement in the latter part of 2020. And the government did pay extra attention to the power of social media and what people are able to do with it. Then another turning point definitely was when 3 days ago, Twitter deleted President Buhari's tweet, and the government didn't like that at all. And I don't think, I was shocked, really. I'm still kind of shocked. But nobody would be surprised that after that, that the action of suspending Twitter in Nigeria and the fact that Twitter deleted the president's tweet is not difficult to see a correlational and causative effect for both actions. In a nutshell, basically, that's what happened.
Okay, so Twitter deleted President Buhari's tweet that they considered inflammatory. Did you see that happening? Do you think this is, an overreaction on their part?
I don't even want to say Twitter considered it inflammatory. I think it was lots of Nigerians primarily that kept reporting the tweets for being inflammatory, for projecting genocide on account of the reference that the president had made to the Biafra war and the language of who deal with it in the language that you understand. Now, there was a video where the tweet was picked out from, actually. The tweet was actually a transcription. But unfortunately for the president, the text came out before the video. So in the video, there was a clear delineation between the reference to Biafra and the president's intention to deal with today's insurgents. But the text does not do that separation. So taking on account of itself, which of course you would do because there was no video in the first place, you would think that what the hell is going on here? So people reported the tweet, and Twitter, as you would know, is no respecter of your position, did what Twitter would do in a situation like that. They removed the tweet. Interestingly, the other parts of the thread were left, but this particular part of the thread that was quite problematic was removed.
Now, is Buhari a prolific Twitter user himself?
I don't think Buhari has ever tweeted himself before. Maybe except for a performed 3 tweets before, during the elections. I think his page is 100% being managed by his team. I don't think Buhari tweets by himself. I don't think so. I may be wrong, but I don't think so.
And how popular is Twitter in Nigeria?
Extremely popular. Massively popular. Twitter is massively popular. Twitter may not win you elections, but it affects your perception as a public servant. Twitter doesn't have as many people as Facebook in Nigeria, but the opinions that get shared on Twitter, the messages, the stories that fly from Twitter, they go into other platforms, including Facebook, WhatsApp, Instagram, and eventually even to the conventional media space, radio, and TV. So Twitter is such a powerful platform. And as you can see, the Twitter ban is eventually every news network. is the biggest conversation in Nigeria as we speak, even though there are far more important issues. I'm not saying that this is not an important issue, but with hundreds of people being kidnapped and people being killed, you would agree with me that ordinarily this should be far more important, without saying that this particular issue is not important.
And what has been the reaction around the country so far?
I mean, it's been shock, it's been disappointment, it's been a lot of anger, it's been a lot of people, by the way, I should also say a lot of people castigating people for voting Buhari in the first place. So there's been a lot of I told you so and blah, blah, blah. you know, whether you agree with what is being done, this is actually what has happened. I have been on the receiving end of that myself, even though my support was in 2015, 6 years ago. A democratic right, by the way, but I've been called names, all sort of names today, just on account of, you know, making that choice. So there's been a lot of that. There's also been a lot of genuine, you know, smart strategic conversation in terms of how the government should better deal with issues like this. They could have directly engaged Twitter on this matter without suspending the platform, because in suspending the platform, you've removed your own people from the platform. You've affected their way, directly and indirectly, their way to earning their livelihood and resource. Twitter is used for lots of things in Nigeria. It is for emergency. The NCDC that communicates COVID numbers was not able to communicate that. A lot of people use Twitter to raise money for health reasons. There's a lot of people that use Twitter to raise money for school fees. Lots of people use Twitter directly for their businesses. The banks cannot tweet, for instance. Other organizations, corporates, public, private cannot tweet. So it's an entire shutdown of more or less a market space.
That was Japheth J.J. Omojua, a Nigerian writer and social commentator. I reached him in Abuja. You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm Jackson Vunganyi. Africa has an increasing number of foodborne diseases brought about by contaminated food consumed in most parts of the continent. This is according to World Health Organization that says foodborne pathogens are responsible for at least 137,000 deaths and 91 million acute illnesses in Africa every year, mostly affecting children younger than the age of 5. Maureen Ojambo has more on this story.
At least 600 million cases of foodborne illnesses annually are as a result of unsafe food. This is a threat to human health and economies, mostly affecting vulnerable and marginalized people, as well as population affected by conflict and migrants in Kenya. The government is grappling to contain toxic food, especially those imported from abroad. Claire Nasike, a food campaigner at Greenpeace Africa, said that most of the food consumed in Kenya is not safe.
Food consumed in Kenya is not safe for consumption, and this is owed to the various cases of food contamination by aflatoxins, pesticides, and other pathogens that have been found in the food that is currently consumed by Kenyans.
Nasike says the Kenyan government should ban toxic pesticides used in food production to save the health of its citizens.
Greenpeace Africa has been pushing the Kenyan government through advocacy to ban toxic pesticides that are used in food production, also to formulate policies that support sustainable farming practices such as ecological farming.
At least 420,000 people around the world die every year after eating contaminated food, and children under the age of 5 years carry 40% of foodborne disease burden, with 125,000 deaths every year. Chemical companies in Kenya are blamed for the increased foodborne diseases. Emmanuel Atamba, a researcher and policy analyst at Route to Food Kenya, said that the demand for food has led to toxic food production.
Today is a very important day, World Food Safety Day. Food safety has been one of the key issues or subjects that we have been discussing at Route to Food because of the issues that, of course, coming with the increasing need to produce food. You see that, you know, the system is trying to adjust towards that, and there are a lot of food safety issues that come with that, especially when you're talking about agricultural products.
Atamba says most Kenyans consume food they cannot tell if it's safe or not, and that for food safety to be taken care of, there must be a strong regulator.
Most of the people are consuming food which we cannot tell, or they cannot tell whether it's safe or not. Some of the key food safety issues, of one of them is the pesticide use. Really, using Kenya as an example, particularly the level of pesticide use is quite high. There's a lot of misuse happening. People are exposed to very deadly chemicals because they consume them at the time when the chemicals have not degraded.
In a research conducted last year by the University of Nairobi, Department of Public Health noted that pesticides were influencing structural birth effects among children in Kiambu County, a region in Kenya that mainly practices agriculture. With the 2021 theme being Safe Food Now for a Healthy Tomorrow, Greenpeace Africa in Kenya has noted that
The ongoing desert locust control has threatened food safety in the country through the use of harmful pesticides that have disrupted pollination and contaminated the process of honey production in some regions. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojembo in Milwaukee, USA.
Now it's time for Daybreak Africa Sports. Here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the Confederation of African Football postponing the 2021 African Cup of Nations final draw. The draw was scheduled for June 25th in Yaounde, the capital of the tournament's host country. But on Sunday, CAF said the postponement was due to logistical reasons related to the COVID-19 pandemic, and a new date will be announced in due course. Staying with football news, several African countries will be involved in international friendlies on Tuesday. Benin Republic will face Zambia. Cameroon will trade tackle with Nigeria in Austria. Morocco will square it out with Ghana, while Senegal will trade tackle with Cape Verde. In Nigeria, Amaju Pinnick, the president of the Nigerian Football Federation, has disclosed that the Nigerian Football Federation is doing everything possible to pay the men's national football team, the Super Eagles, and their coaches. Mr. Pinnick revealed that the football house is currently struggling to meet its financial obligations, no thanks to the current pandemic, which has affected principal sponsors. There are reports that the Super Eagles players are yet to receive bonuses for the just concluded African Cup of Nations qualifiers, while the Genaro-led technical crew are also owed up to 7 months' salaries. Elsewhere in West Africa, Mr. Thomas Daddy Brima has been elected as the new president of the Sierra Leone Football Association. Mr. Brima succeeds Aisha Johnson after securing a total of 31 votes from the polls to defeat his opponent, Sadiq Dean Nyakor, who pulled 26 votes to begin his four-year term. In athletics, Victor Kipchirchir and Mercy Kipchumba are the new champions of the Eldoret City Marathon in Kenya. The Eldoret Marathon is Africa's highest paying marathon, with well over $30,000 being paid as prize money each for the winner of the men and women's 42 kilometers race. The third edition of the annual race was held in Eldoret, within Gishu County, on Sunday after many interruptions owing to the effects of the COVID-19 pandemic. In the men's category, Victor Kipchirchir emerged victorious after clocking 2 hours, 8 minutes, 56 seconds, with Leonard Langat and Emmanuel Barr finishing second and third respectively. In the women's category, Mercy Kichumba won the race in 2 hours, 28 minutes, 10 seconds. And finally, in basketball news, Nigerian national men's basketball coach Mike Brown has confirmed that he may be forced to pick 2 different teams in the coming 2 months, as Olympics and Afro Basket tournaments are within 2 weeks of each other. The Afro Basket tournament starts in Rwanda on August 24th, 2 weeks after the Olympics ends in early August in Tokyo, which will trigger an NBA rule prohibiting Nigeria's players from too much international game time. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson, and have a great week ahead. And that's it for this Monday, June the 7th edition of Daybreak Africa. We want to thank you for spending this morning with us. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English Africa Service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, I'm Jackson Bunganyi in Washington, wishing you a very good week ahead, Africa.
Host of VOA's Africa Weekend Show, Nightline Africa. Tune in you'll be glad you did. Nightline Africa is a fast-paced, tightly edited news show designed to keep our listeners engaged from beginning to end. Nightline comes to you live from the Voice of America on the following shortwave frequencies: 60-80 kilohertz, 40.